my life. I've never seen someone like you in my life. I've never seen someone like you. The way you love me, hakuna wimbo nitaimba. The way you treat me, Lord, hakuna mahali nitakwenda. Nitakuwa nawe kama si wewe, Lord, ningekuwa wapi? Kama si wewe, Lord, ningekuwa nani? Kama si upendo wako, ningeishi vipi? Kama si wewe, Lord, ningekuwa mgeni wa nani?
For your love,
nimekombolewa.
For your love, for your love, nimetakaswa. For your love, for your love,
mana nimeinuliwa.
For your love, for your love,
nani nalindwa.
For your love.
Umenipokea mizigo yangu, ulijua siwezi ishi peke yangu. Ukanitetea kwa watesi wangu, ukutaka nipigane peke yangu. Oh my love, and I promise to serve you with all my heart. Matendo yako ni ajabu na si kidogo. And I promise to serve you with all my soul, soul. Mara wewe ni ajabu. Nikianguka wewe waniinua tena, na nikikosa wewe wanipa zaidi, na nikiogopa wanivika ujasiri tena. Ndio maana nakushukuru. Kama si wewe,
kama si
ningekuwa wapi? Kama si wewe,
kama si
ningekuwa nani? Kama si upendo wako, ningeishi vipi? Kama si wewe, love, ningekuwa mgeni wa nani?
For your love,
nimekombolewa.
For your love, for your love,
nimetakaswa. For your love,
for your love,
mara nimeinuliwa.
For your love,
for your love, nani nalindwa.
For your love,
for your love,
nimekombolewa.
For your love,
for your love,
nimetakaswa.
For your love,
for your love, naona umenipendelea.
For your love,
for your love, sikustahili.